Yeah, it's Danny Fortune, Double M the most, cross a friend. Breakfast, marachi matina, for a moment tati uto you the only character. Muza mere masuranje, Josie ane, deri finine tena diane. Abo bose, banchie munyanya inochi. Uela, jote me muza mere nabo. Uela you can fit in my head, uela you are my desire. Everything I need from Monday to the Sunday.
Uwera baby, uwera daddy. Ukisikia na kupenda utakubali. Uwera baby, uwera daddy. Nitatimiza agano letu.
Sina kuwaza, sina kushapaza. Naguona happy, ibi epchose. Sina
Eti atanipenda akisikia mimi ni upendo pia. Uwera mama yo ajui kiwa na mupenda yo. Maisha ni kama safari, ingawa mapenzi yangu ni kama muziko. Uwera disi yo mbaba ilivyo nizabikwe. Nzako meza mfuge wendu za jaza kunye mbe. Nzako meza ndimbe wendu za jaza kufane. Iyaba waruri kunze na buhuru kuno rwanje.
Uwera,
you can fit in my head. You my desire. You're everything I need from Monday to the Sunday.
Uwera baby, uwera tani. Ukisikia na kupenda utakubali. Uwera baby, uwera tani. Nitatimiza agano letu.
Sina kuwaza, sina kushapaza. Naguona happy, ibi epchose. Sina kuwaza, sina kushapaza. Naguona happy, ibi epchose.
Ndiyo bitu mbamba kamu mpubu jamu mba kuraza voice.
Aizo,
give it to them.
Aizo,
give it to them.
Aizo,